N-E-D-O medo okay. Let me go.
Benki na yaona na jifanya kasi ya honest. Takikona kila kitu liniwe kila bifu. Watoto dogo anataka kwa juu yangu. Wakati viatu vyangu kwao bado ndoko feel what. Sina bia kwenye soko la mwili. Promoter sugar mami ni pedili. Nina super shaft za mistari. Hapa shari medo lango jina la kivita vita. Habala na puipata na baki kunita. Mkali bila nyota kwenye maisha. Nina ndoto za kutoka kichwani na waza pesa. Nikiota stafui boxa. Medo fundi rapper mwenye jaya ushindi. That's why my boy na hasa mpaka weekendi. Kuzisaka change. Niko confident zaidi ya muhubili wa standi. Let me go. Twende tuka hustle. Hey baby go. Nasikia unapenda posho. Nakula kwa jasho. Kipenda zangu dope. Misutani lamba jasho.
Kuna vingi natafuta pisha. Nijitume ntengeneze maisha.
Ukisema no, I don't care. I know I can and the move is not fair. Let me go. Kutafuta kuna mipaka. Let me go. Usinibane brother kaka. Let me go. Master nya. Let me go. Legs on ya. Let me go. TZ Tanzania. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go.
Wananita kiraka, kila namba na play. Kiwakika bila mipaka na magika. Marapa wamefungwa vidampa. Squeeze napangiwa, mpaka sadaka. Hapa sitaji vibaraka. Moland atanipa mamlaka, atanipa madaraka. Binadamu kama mimi nipe nini. Mgango sinipe jini. Mistali mingi nantika. Mangi nongezi peni. Kichoka bongo movie nipe penzi. Asinchukulepa ati sope deshe. Medo nishakuwa mshenze. Kitaka nitamunga hata benzi. Let me go. I'm building a future, so bitozi tena, na dream bigger picture. Niache nindi mbali, nafungie kwa, wanite baba na sinibibenka. Mendo mpiga bao, pigo langu leta, maumivya leba. Blow, blow, yani nijia kuniziba, aundo, kuleta nyodo kama mbungi wa katiba. Vyatu nivue medo, nipekua kwenye miba.
Kuna vingi natafuta pisha, nijitume tengeneze maisha.
Ukisema no, I don't care. I know I can and the move is not fair. Let me go. Kutafuta kuna mipaka. Let me go. Usinibane brother kaka. Let me go. Master nya. Let me go. Legs on ya. Let me go. TZ Tanzania. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go.
Let me go.
Let me go to the jungle. Nisake bingo kilimo tango. Bush keshala gongo. Asala kizoka makongo. Umlisha kwenda fala saka michongo. Pate bingo alisema chindo. Maisha mafupi kama chupi. Pesa tafuta zako zangu sikupi. Mwambie beni sina moyo mashine. Moyo na pampu dami. Pate nguvu nisimami. Pate nguvu kesho mme. Najitengeneza niwe kidume ATM mashine. Usinibani bani niache nende nipambani. Sitaji silaha wapizani masebeni. Najituma kusaka mane. Mademo anasinkua wote na leta nyodo. Hawampendi tena medo ndo maana sema let me go. Nikazisake though.